Hi, Family Sizwe. I totally agree with the previous caller. Ukuthi godparenting iqala lapha yena enkonzweni webhay uba nomkhokheli ozobheka impilo yakho yasebandleni kuze kufike kutheni abheke even your personal life ukuthi uphila kanjani, alright. Nangenkathi ungasabonakali enkonzweni, umuntu okumele abe concerned ukuthi kwenzakalani ngawe, impilo yakho kanjani, ukukhuthaza izinto ezinjalo. Abanye abantu abama-godparents within the churches are Sunday school teachers. Yabona labo bantu labo yibona abazi izinto eziningi abantwana babazali. Kunezinto abantwana abangazikhulumi nabazali babo, but esikhathini esiningi they confide kubo Sunday school teachers. So yeah, iqala enkonzweni yonke le nto le ye god parenting. Thank you.